yanzizza mukama webare otutuusizza ku kkula lino laba omuddu wo n'omuzaana wo bafumbiddwa lwaleero kasakanye tuyimbe nnyo olunaku lwa ssanyu mukama kikoze laba laba bwe banyumidde kadaliko lwaleero lunaku lukulu mubumbe Banji besunga nnyo kutuuka ku kino kye mutuuseko olwaleero fe tubaddewo ng'abajulizi nga munkuba ebirayiro byammwe kebiwedde mukama kikonyemu muli bafumbe ekitiibwa kiboolese emikisa n'ekisa kyebibenga nammwe mu maka ennaku zonna Mukumbi
nakuru mwe kati muri bafumbo mwami na mutaro mubi kumukumbu musanyu kenyoro